Iconic producer.
Man.
Martini. Jeter.
Man.
Priest. Skyboy.
Man.
Omar Kenny Management.
Man.
Yeah, I. Wabirimpo. Homo chanche kere. Kuwan mamutu wa yugo singari no kwa sigiri. Ah, baby. Kanti ringa kutwale Singapore. Shia. Hinga kuhulirane barado. Homo kamalu mau kakulange bana. No sili kute wa mani tudia uli overdose. Shia.
It is the best I will give up with a candy look. I can send that to the echo. Yeah,
I thought I did any crack away. I thought I did any crack away. Wamakabani wakaya. Kawamakabani wakaya. I thought I did any crack away. I thought I did any crack away. Wamakabani wakaya. Kawamakabani wakaya. Ngali kuchonga china humulai kunipa singa simu na vienga wana chai. It is a day, it is one day best. Hey, singa singa wana cha iba muna viredi ya kawana matachai. Hey, 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 hey. It is a day, it is one day best. Mule kengali kuchonga china humulai. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Ngari kuko, kundiba ninje diyanga na kolako. Akawalire ni kakawe, akawalire ni kakawe. Wamakabani wakaya, kawamakabani wakaya. Akawalire ni kakawe, akawalire ni kakawe. Wamakabani wakaya, kawamakabani wakaya.
Nka nichiro chepate, nka mwaze tusate.
Kasende kawe sikulabya wite bintu bitene sana abera biri hola bana mubabisa tera mwebyo sibya mawawa uchina kawuti wakaya uchina wite kumaniti wali yako
mani
keni kenyo kwa postoni
mani
ije kaleka kwa postoni
mani
ije remi yeah yeah
mani
hey
ije mani
Tabosi Ibenso
Timon
Martini Gita wawe
Timon
Neburisi wawe Akawalire ni kakawe Akawalire ni kakawe Wamakabani wakaya Kawamakabani wakaya Akawalire ni kakawe Akawalire ni kakawe Wamakabani wakaya Kawamakabani wakaya Martin Chita, because
of Jakaya, Chigida, eh,
Chita. Family kute go kwa bajeti, nama sale ruka tusiye, singa singa mune na show, leruka muke iwe ka show.
Muka nikoloba, sindi kujerega, okwa mutima, pom pom, kaniwe mama. Pom pom,
life is a good, yeah. Life is a city, yeah. I will take you to Paris, yeah. I will take you to hometown.
Ken Management, I call you. Watch out.